kulipa tax na hata siwezi afford kupanda taxi. Kwa banki sina kakitu, siwezi afford hata shati.